Africa is a very good check. Africa is a very good women, gentlemen. Africa is a very good women, gentlemen. Africa is a very good.
Minalia Mungu, kwa sauti ya miziki ya Afrika. Hata leo kesho kesho kuta tucheze ngoma ya Afrika. Africa, Africa, I love you Africa, Africa, Africa. We come together.
Samsa Mawesha, tutacheza pamoja. Samsa Mawesha, tucheze miziki Afrika.
Tukatike mama Nasi. We, sote na vijana we. Kwetu ni Afrika Nasi. Wewe, tupendane sote we.
Africa.